نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد إنما موبينو ومفن لازابين انتميك محمد صلى الله عليه وسلم ubuno oyambilira kulandira mphoto zokwana makumi asanu ndi ziwili sayyiduna abdullah bin amr ibn as radiyallahu anhuma akufoto kuzakuti munthu amene angamfunile zabwino mtumiki sallallahu alayhi wasallam kamodzi Allah tabaraka wa taala amanchitira chisoni munthu ameneyo kokwana ka 70 Angelo amampemphera chisoni munthu ameneyo kokwana ka 70. Chimodzimodzinso ndi madalitso okwana 70 kukhala ngati malipiro akumfunira mtumiki sallallahu alaihi wasallam zabwino kamodzi. Choncho munthu amene akufuna kuti achulukitse kumfunira zabwino nabi sallallahu alaihi wasallam ayenera kutero komanso amene akufuna kuti achepetse akhozanso kutero ngati akufuna kuti apeze malipiro ochuluka ayenera kuchulukitsa kumfunira zabwino mtumiki sallallahu alaihi wasallam nkhani Ukudzidwa kwa nzimai waji answari pankani ya mtumiki sallallahu alayhi wa sallam. Akamati answari awa ni masuhaba amene zidali nzika za Madina. Kunkondo ya Uhudi, aslamu adavutitsidwa kwa mbili ndi kugonja. Kumanso, aslamu ambili adaphedwa pankondo ya mene. Pamene nkhani yokhudzana ndi asilikali akunkhondo aja idawapeza anthu aku Madina, amayi adatuluka mnyumba zawo kufuna kudziwa mmene nkhondo imayendera. Pamene anthu ena adakasonkhana pamalo ena ake, mzimayi mmodzi wachi Ansar adafunsa modandaula kuti kodi Nabii sallallahu alaihi wasallam ali bwanji. Pamene nzimayiyu adawuzidwa kuti bambo ake aphedwa, adalankhula mawu oti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndipo Musa ugwira mtima anabwelezanso funso lija lokhudzana ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Pamenepa adawuzidwa kuti mamuna wake waphedwa, mtimwene wake waphedwa, komanso mwana wake wadulidwa. Musa ugwira mtima mzimayi uja adafunsabe za mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Adawuzidwa kuti Nabii sallallahu alaihi wasallam ali bwinobwino, komabe sadaupeze mtima. Ndipo adakakamila kuti amuone mtumiki sallallahu alaihi wasallam ayo ndi maso ake. Pamenepo pamapeto pake maso ake atakhutitsidwa pomuona Nabii sallallahu alaihi wasallam, adayankhula kuti kullu musibatin ba'daka jalalu, o Nabii wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ifaje madalitso okuonani inu nkhawa zonse zatha, komanso mavuto onse atha.